Kingdom 2064. Yeah. Si wafichi, kam Taliban alisi. Kuna wanajikuta wako fiti, lakini wacha niwaambie ukweli, na wakuta wako fiti. Kuna wengine wanafaa kuvishwa marinda, kuna wengine wanafaa kukalia mafinga. Wanishingapi na hapa na ngapi, nimetokea street Kisahuni na wakilisha shamba, watajua sidia na washamba. Street yetu tunaishi na wajanja, kutoka ni kupitia tu yule moja saja. Wanishingapi na hapa na ngapi, wanataka sundana na mimi Kingdom 001. Goma yetu itakuja kutrendi kivyovote, ninatisha, ninavimba, nikizipata watajua ninatumia. Kwani shingapi na hapa na ngapi, wanataka simana mimi, siwafichi kama Taliban alisi. Watajua doba letu ndiyo kali, niko toksi kama lirikali. Doba yetu itakuja kutrendi, nazidi kuwachana wale wanaozidi kunishobokea. Sitafuti mashabiki juu hala alishanibariki kivyovote. Natusuwa kila kona, nimetokea huku isti. Life yangu yani iko fiti, hawanifiki. Ligi yangu niko just on top, nazisaka hizi chapa. Fuck them haters, natafuta hizi paper. Nishahuza hadi roho, meshakula vitu vyangu daily night. Akili nae switch oni, siwafichi kam Taliban alisi. Kingdom 64 ninawakilisha 01. Watasoma lebo yangu kwenye mitandao, najua niko na ndoto ya kusaka hizi maokoto. Kuna wale walikuja wakasema sitokuja toka muziki sai, watajua nimekuja kuitrend. Wanishingapi wanangu, wanasema tuko on, tuko chinga, tuko ntozi, watajua tunatoka kivyovote na kifungwa. Niko na twitcha, wacha nizisake hizi maokoto. Atuwafichi wanangu, wana sema tuko on, daily tuko on, tunawawakilisha 301.